bitata moyo moto kirivu byoyagala monze bitukirire mukama nkusaba mpamanyi namagezinga bisukulu mo bwakabako obwo bwoli mu kitange wasuubizeeyo gye ndibeera nesunga lwe nditula woolinga olamulaba abalamu n'abafu Dawudi nkusobya nnyo nkimanyi sisuubira lwe ndituukirira naye ate ekyo ekimpa essuubi wasuubiza okutubeererawo n'olw'ekyo kye nkusaba ttunda ebyonoono byange bisonyibwe nfukamidde mu maaso g'okitange onsaasire taate byansobako abalwadde abaweddemu essuubi nsaba obayambe obawonya amagombe ababaasibwa kitange nga tebalina musango nkulaba obayimbula bannabbya b'obulimba abo batwale bawabiza abagoberezi n'abafuzi ab'omululu nsaba obatwale ononula eggwanga lyo eyo yensaala yange abba kitange nsaba ogisimbe mukama nkusaba mpa obulamu kyekyobugagga ku nsiku n'ekisinga kuuma ab'enju yange ab'emikwano bazadde n'enganda nange nsaba omukisa gw'omutali buyinike nkasaba njika obugagga nga bwakigera tesikwerabira kubaaba abasingayo obungi bubazi b'amaaso olwo ne bakola ebikunyiiza nsaba tonsiba mu bwavu ebikemo ndibiddawo ebibulimu obwavu bujja n'entondo okwegomba okwossaako okusabiriza masanyu g'ensaago gamponye naddala gajjudde okuwemuka erinnya wampa lya Dawudi omuddu w'oyo eyasingayo obuganzi weewaawo yakusobya nnyo olutatadde Dawudi yeetonda n'osonyiwa nange nkusaba kisonyiwo kw'ebyo bye mpiseemu ne gye ndaga taata nkusaba kisonyiwo kw'ebyo bye nsobeza olutatadde mukama nkusaba onsonyiwe Dawudi neenenyeza mu maaso go eyo yensaala yange abba kitange nsaba ogisimbe mukama nkusaba mpa obulamu kyekyobugagga ku nsiku n'ekisinga kuuma ab'enju yange ab'emikwano bazadde n'enganda nange nsaba omukisa gw'omutali buyinike nkasaba njika bulimba bali mu ggwanga abanyagulula luno abasaddaaka abaana alaba bakifeesiiko n'abasiyazi abakwasi b'abakazi n'ababawamba olw'okubasaddaaka bonna tutambula nabo tuli mu ntiisa nsaba ojo n'eggwanga lyo tuwonya abatulirika emigoba nti taata tubakooye wano abaabatubbako ettaka lyaffe ewuwooyo ekooti esembayo enguza baagifudde omugano ng'obubbi baakafudde akazannyo n'abaaboonoona bye twakolanga babisenda mukama obakwateko kitange empaayo eggwanga lyaffe mu mikono gy'otuwanjaga tugwawo nkusaba otukwatirwe ekisa ne bwe tuba twayonoona yegwe wataasa ddaani empologoma misaaki ne banne omuliro Josefu n'omutaasa okuttibwa naffe kati tununula abaana bootu eyo yensaala yange abba kitange nsaba ogisimbe mukama nkusaba mpa obulamu kyekyobugagga ku nsiku n'ekisinga kuuma ab'enju yange ab'emikwano bazadde n'enganda nange nsaba omukisa gw'omutali buyinike nkasaba njika eyo yensaala yange abba kitange nsaba ogisimbe mukama nkusaba mpa obulamu kyekyobugagga ku nsiku n'ekisinga kuuma ab'enju yange ab'emikwano bazadde n'enganda nange nsaba omukisa gw'omutali buyinike nkasaba njika.